kae a ho ha aki henga me ata e anga ku o fai
ku o fai
si o ki he fe halaki ka ufenga ke uli aki ku o ke he mo ui
emo ui
mama o ku o fu olo ata ta wai pe fa ka mua o fa'u nunua tuki he o tualu sia ki taulanga sia ku whakama maki ongo i ho toli aki ko e ki waka e tataki ta sipinga he e kumo u i falala tomo amanaki ha o fafai mate aki whakata foki pe a mofa ka mo u i whakaha ofisi ongo i e mamahi lahi hounga ho tokoni mai mo e fai whakamo ui ka uka no fotoko taha koko e ho kutaka ua pia moho ku whakanonga mama oku ofu olo ata tawai befa ka amuho o fau nunua tuki he o tua lusia ki taulanga sia ku whakama maki ongo i ho toli aki ko e ki waka e tataki ta sipinga he e kumo u i falala tumo amanaki a o fafai mate aki whakata foki pe a mofa ka mo u i whakaha ofisi Faka mama ki koko e hoku tau potu I feel my maaku ilo ho o fai a utu ulutu I lewa fai halotu koko e hoku tau potu I feel my maaku oku lahi fau e ku fi e ma usi oku faka mama ki ongo I ho toli aki Sipinga he e kumo u I falala tumo amanaki a o fafai mate aki